Aisha Abasalwa Apepina Yesu Tuke kala nankwe Shiku shonse
Yesu Eva kala
Shinda ya kwe, patuwa
Yesu.